Shalim tano muntu Napukona Yalbono la muta Sawona ngano muntu Yapila mtano muntu Napukona Yalbono la muta Elukusonde la guwe Bega mabila matata makama Napukona Yalbono la muta, angisambo, aye, yeah. Uwe wetwa tali, aye, aye. Angisambo, aye, yeah. Sondela skulu, aye, aye. Angisambo, aye. Yela skulu ai 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 yeah so yela skulu ai yeah
yazinkumbula ngiqala ukubona ufaka iduke lihlaza kuvela iBrazil engahlali athi dudla untombazane wavelwa mamathe Bentombi ngicela simbathe ndawonye Sithandane ngathi singaba ndawonye Tholwa mothando lunempande Batshela umbiwa ndawonye Wena nganginikwa ithongo Umbiki nomndawo Thinta wona qhuma inganono Injawani injawo Mina ntombi ngiyakuthanda Ngifunga umama Futhi ngimdala Nginaso isikhathi sokudlala Dalinya funga Ndandathu ngizoyifaka Hlobisa isandla sami
Angisamboni Aye Yeah Uwe wedwa dali Aye Aye Angisamboni Aye Yeah Sondela skulu Aye Aye Angisambo Aye Yeah Sondela skulu Aye 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 Yeah Sondela skulu Aye Yeah Aye Keke na keke nduni amanzi Uxolo ukuphaphela Nambange ngabe emhlobo I-2.6 ngicela i-2 Kodwa nginalo i-3.25 Liphake endlini ne-3.3 Nguzomatekisi Nginqi isondo 87 Dano umuntu anganiwe Bungeli nje nantomba ngithathiwe Hayi Kesiya igangile Sondela dali ngihluleke ngizamina Hayi Angiphuza ngipheni straight mina Drive iteksi angiceli mina Komo zikababa sibheli mina Phela uthanda ngipheji
Angisamboni Hayi Yeah Uwe wedwa dali Hayi Hayi
Angisamboni Hayi Yeah Sondela skulu Aye Aye Angisambo Aye